You don't know. Better listen to this. Bamba to bamba. Introducing G-Mo. Lucas gonna gill wanna ban. Ni a risk of the kids in the building.
Niko nawe bamba to bamba. Kila mali we uendako. Na kufuata bamba to bamba. Siamini kama minta kuacha. Niko nawe bamba to bamba. Kila mali we uendako. Na kufuata bamba to bamba. Siamini kama minta kuacha. Niko nawe bamba to bamba. Kama traki zafatana, kaza fatana. Bona mina we tusifuatane. Na sote tuwe bamba to bamba. Toka hapa hadi kule sitofatana, siamini kama minta kuacha shore. Nitatembea na we overland to the sea, yeah. Overland to the sea. Tumetoka mbali sana girl, mina kufuata, siamini kama kwako mimi nitatoka. Ninataka niwe na for the rest of my life, yeah. For the rest of my life. Bamba to bamba imetuleta si pamoja. Mimi nikakupenda pia na ukanipenda. Ukanionyesha mapenzi tamtamu, yeah. Tamtamu. Bila kusita tukongoa nanga kwa safari ya mapenzi. Nitatembea na we kwenye shida na ra. Bamba to bamba, yeah. Bamba to bamba. Niko nawe bamba to bamba. Kila mali we uendako. Na kufuata bamba to bamba. Siamini kama minta kuacha. Niko nawe bamba to bamba. Kila mali we uendako. Na kufuata bamba to bamba. Siamini kama minta kuacha.
Bamba tu bamba, yani unyo kwa unyo. Kuja na mipenzi, nitakulinda. Cheza na mipenzi, nitakutunza. Wewe ndo malikia, ninakupigania. Sina nia ya kukupiga mia. Karibu kwangu, unyate ni nyate. Nitakupa mate, nitakupa pete. Bamba tu bamba, yani wewe ndo bomba. Mtoto mzuri, mtoto malikia. Yani bonge la toto, nitakupiga pamba. Jo kwangu, mapenzi hayaishi. Milele na milele, nitazidi kukupenda.
Niko nawe bamba tu bamba. Kila mali we uendako. Na kufuata bamba tu bamba. Siamini kama minta kuacha. Niko nawe bamba tu bamba. Kila mali we uendako. Na kufuata bamba tu bamba. Siamini kama minta kuacha. We ni wangu na mini wako. Mapenzi ya 30 nimepata toka kwako. Siwezi kutoka kwako, nimedata karibu kwangu. Na kupo unachotaka, tutasign kwenye dark. Watasema tu mchana na usiku watalala. Si twasonga bumper to bumper. Bumper to bumper. Niko nawe bumper to bumper. Kila mali we uendako. Na kufuata bumper to bumper. Siamini kama minta kuacha. Niko nawe bumper to bumper. Kila mali we uendako. Na kufuata bumper to bumper. Siamini kama minta kuacha. Niko nawe bamba tu bamba. Kila mali we uendako. Na kufuata bamba tu bamba. Siamini kama minta kuacha. Niko nawe bamba tu bamba. Kila mali we uendako. Na kufuata bamba tu bamba. Siamini kama minta kuacha.